ukhuluma kulula kodwa kwenza kunzima. Yesikaleni kwantombela yilasi yohlangana khona. Siyekuthiwa bayakhuluma,
kuthiwa bayakhuluma lawaphi masingekubaba abaphinde sesikhuluma.
Kuthiwa bayakhuluma,
kuthiwa bayakhuluma lawaphi masingekubaba abaphinde sesikhuluma.
Namhlanje nasesingangabo
abaphinde sesikhuluma.
Namhlanje nasesingangabo
abaphinde sesikhuluma.
Sile kuthiwa bayakhuluma,
kuthiwa bayakhuluma labaphinde masingekhuluma abaphinde sesikhuluma.
Don't go.